CNS.
House to end forever. Set Jay-Z.
Could you bring up? Deco. Breaks.
Mr. Universe, where you there? They call me Never Benz.
What's the man?
Let's go. Zoe kapita, mwezu kapita. Anya mata na sikana, sale mopisha. Kwa mafuna tigwe, siti za kakwapo. Ise we stand tall, all over ponye tumenyala. Kuenda pasi, kuenda pasi. Kuenda pasi, kuenda pasi. Siti za kakwapo, nyala wonga ponye. Siti za kakwapo, hiyo ni forbidden mission. They wish me to fall, monga manzi kutiafu. Pati monga kaiti ya bengs alilafu. Kuni kwesa nilitiafu. Sini za mwera ndi mwe manzi alilafu. Kwa tini shefu na ninali one beat ya po. Sunga ni kwele daddy, nili invisible. Brass, agama homi the uncatchable. So veo tuma viku yanka unreachable. Drag inaliza sona ya shefu beam. That's why wani hating the whole team. Ni maseka chabe cause ni maziwa kutiwa mawate chabe. Jam yako nilibi ninayopanga drama. Can't you see my laptop? Busy na mamama. Uchiate time uza pelera musembe chietia. Zue kapita, mwezu kapita. Anya mata na sikana, sale mubisha. Kwa mafuna tigwe, siti za kakwapo. Ise we stand tall, all over ponye tumenyala. Kuenda pasi, kuenda pasi. Kuenda pasi, kuenda pasi. Siti za kakwapo, nyala wanga ponye. Siti za kakwapo, hiyo ni forbidden mission.
Uona tindiriko simple, pati mapazi yanka wakolwe. Cinema seka seka, sinilangisa meno, sinine mewe. Hello bele na mawili vile kuri ine mwana kupanga matewe. So usela pepite timuji katena litelela kwa tumulembwe. Epo nchini nomba te pepi, mwana sunda shinga mwe pepi. Flow yanga tonki we copy, nina kali pisa shiri happy. Na mama po, kaka kolens, tine bishop mbera ives. Ipanga tongo monga yonisi, ndine chikali dhikali yesi. Kiwa kapa kapa maplozi yanti yeba chosa kanongola. Hello 1, 2, 3, 4, 5, tuma rapa netoza de tupendia. Ine wai, jewele gad, nishiba kwinja wabafuna chani. Nifuno blow, wabewe wachama wangena pakati nga kabudula. Go ahead, ukafuse ni jani mukali. Maflozi ya mujimu palipe na keli. Nitenga musolo piki, then ikafusa kaheta kupaeli. I don't give a F, I'm in emotion. Ni wapaya maniga, no question. I'm a break up, no caution. Ni masiopa neka di combo.
Suwe kapita, mwezu kapita. Anya mata na sikana, sale mopisha. Kwa mafuna tigwe, siti za kakwapo. Ise we stand tall, all over ponye tumenyala. Kuenda pasi, kuenda pasi. Kuenda pasi, kuenda pasi. Siti za kakwapo, nyala wanga ponye. Siti za kakwapo, hiyo ni forbidden mission.
Tiri kutari janti, siku titiri bafupi. Siti nendeke, ona skill, natural mu makumbi. Kufika levo yanga, in a was not easy. Kapena ukaese wa mashombe, blue jeans. Nikuma vima baki na slap dizzy. Rionze ni majeti, simu tipanga busy. Jiwe movie, njine chabeko mensho. Zimia kali ndula ni kulangzi potential. Maramze ni leta ya mbeka fulu apo. Ni using a enemu kalibo using isapo. Noti yako, yene yari pena fire. Ma punchlines, yene siya fika pari maya. Katemo ni kachani simu ziwa na kutema. Jine ni nakunzi za marasta kubema. It's butterfly, jeko black na wanewa. XYZ, wana checha zinya neba.
Shout out kuli wose woni kondia. Shout out kuli wose woni zondia. Kuzuoro uni zondia woi sini wala. Sindine kazuwa so sini wala. I'm busy making money, I'm busy spending money. Kembo uwatia watia zani. Na mante subiliva kuti uitifa. Munga ni wa mimba, my flows ni deliver. Ozonde anga zonde but I don't care. Munga ni mutira vena kamba don't tell. na kupaya wafana idea kunikopereza uzazama my idea.
Just do it entertainment.
Yeah. Yeah. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye